Brock Nolunkumbwa. Sensei.
Makate.
Zedwap.com.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magala. Kutika. Magala. Kutika. Shikambo. Magala. Kutika. Magala. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For watch takade tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magala. Kutika. Magala. Kutika. Shikambo. Magala. Kutika. Magala. Kutika. Shikambo. For my stack, I let the two stand do. Pange pange no yo win a one boo. One two, pole pole one two. Feet pay shamonina one two. Kuisha mona mailo ni de. Makumana kala but mailo ni pe. Kong kong ko, kuchibi wide openinga. Kunisha kuloko dialo ni we. Ni bona bona but still tula dabwa. Adi chinja pati chalo chila chaja. Chipadi leshi nadikali mundoti. Padi history kaya mumbonji. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magala. Kutika. Magala. Kutika. Shikambo. Magala. Kutika. Magala. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For watch takade tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magala. Kutika. Magala. Kutika. Shikambo. Magala. Kutika. Magana, kutika, shikambo.
Imagana, natukureka but this back of him easy. Slagin to anukane na mibika busy. Gelo mamu anafe mpaka kisi. Saka mano mubili, no tati na didizi. Mwati mwa pasha. Mwati mwa umaula. Mwati mwa sunda. Bale wana shako na fiati sentu badiava. Prevention is better than cure. Tidwara, but ndi modu ala shua. Gawa mwene chibiongo chon the same page. Ni wino sana number mileage.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magala. Kutika. Magala. Kutika. Shikambo. Magala. Kutika. Magala. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For watch takade tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magala. Kutika. Magala. Kutika. Shikambo. Magala. Kutika. Magala. Kutika. Shikambo.
Ok, chinzo tari pente kwa ya isasa ngwati. Chinzo chobe tari pente kachiswati. Nolo tinye tafire mbeka kuishati. Jeba poporo elabena bari kuishati.
Shikambo.
Service taiponya mileage, no. Kwenu ninge chefwe maule kuno. Kamkono kushupa inwe nkulo. Ule ishamo maita wina mchungulo. Kesa iluka poro mbalo we. Tuko yangu kalira owe. Abati walitembe luka wow. Nolo ichefe shani baka tila liswa.
Yeah, I already know what it is, right? My son is
Zedwap.com.